Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugeze ku gice cyacyo cya 28, iminsi y'imiruho n'ibigeragezo. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa, igice cya 19, umurongo wa 21 kugeza kwa 41, n'igice cya 20, umurongo wa 1. Efeso yabaye isangano ry'umurimo wa Pawulo mu gihe cy'imyaka irenga 3. Itorero yahahanze ryarakuraga cyane, maze ubutumwa bwiza buturuka muri uyu mujyi busakara mu ntara ya Aziya, haba mu Bayahudi n'abanyamahanga. Pawulo yari yaratekereje gukora urundi rugendo rwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Pawulo agambirira mu mutima we kunyura i Makedoniya na Akaya ngo ajye i Yerusalemu, yibwira ati, nimara kugerayo nkwiriye kureba n'i Roma naho. Bihuye n'uyu mugambi, atuma bamufashaga babiri aribo Timoteyo na Erasto kujya i Makedoniya. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 19, umurongo wa 21 n'uwa 22. Nyamara yumvise ko umurimo wo muri Efeso wari ugikeneye ko haba, yafashe icyemezo cyo kuhaguma kugeza umunsi wa Pentecote urangiye. Nyamara hari ikintu cyabaye cyatumye yihutira kugenda. Inshuro imwe mu mwaka hari imihango idasanzwe yabaga mu mujyi wa Efeso yo kubahiriza ikigirwamana kazi cya Aritemi. Iyi mihango yakururaga imbaga y'abantu bavuye impande zose z'intara. Muri iki gihe ibirori byakorwaga mu byishimo birenze kamere. Iki gihe cy'ibirori cyari ikigeragezo ku bari bamaze kwemera ubutumwa bwiza. Itsinda ry'abizera ryari ryarahuriye mu ishuri rya Turano bari imbogamizi muri ibyo birori, bityo barasuzugurwaga, bakanegurwa kandi bakabatuka uko bishakiye. Imirimo ya Pawulo yari yaratesheje agaciro imisengere ya gipagani, maze ingaruka yabyo iba kugabanyuka kugaragara kw'abazaga mu minsi mikuru y'igihugu, ndetse yaba no kugabanuka k'ubwuzu bw'abaramyaga Aritemi. Uruhare rw'inyigisho za Pawulo rwaragiye rurenga abayobotse ukwizera bazwi. Abantu benshi batari baremeye inyigisho nshya ku mugaragaro baje kumurikirwa, bigeze ubwo batongeye kwiringira ibigirwamana byabo. Hariho indi mpamvu yo kutanyurwa. Muri Efeso hari hamaze kuvuka ubucuruzi bukomeye kandi buzana inyungu zivuye mu bintu bakoraga by'ibishushanyo bisa n'urusengero n'igishushanyo cya Aritemi. Abari barayobotse ubu bucuruzi babonye inyungu zabo zigabanyuka, maze bose bemeza ko iryo hinduka riturutse ku byo Pawulo yakoraga. Demetiriyo wacuraga ibishushanyo by'urusengero mu Ifeza yateranyije abo bakoranaga uwo mwuga, maze arababwira ati, mwabagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Murareba kandi murumva yuko atari mu Efeso honyine, ahubwo no mu Aziya hafi ya yose, Pawulo yoheje abantu benshi akabahindura ati, imana zaremwe n'abantu si imana nyakuri. Nuko uretse ko umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa n'urusengero rw'imana kazi ikomeye Aritemi narwo rwahinyurwa, kandi yabo mu Aziya bose n'abari mu isi yose basenga yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Aya magambo yabyukije ubwaka bw'abantu, nabo babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barasakuza bati, Aritemi y'Abefeso irakomeye. Byakozwe n'intumwa, igice cya 19, umurongo wa 25 kugeza kwa 28. Ibyo Demetiriyo yavuze byahise bimenyekana vuba, maze umudugudu wose uravurungana. Bashakishije Pawulo ariko ntibashobora kumubona. Abavandimwe bo mu kwizera bamaze kumenya kaga kari kibasiye Pawulo, bahise bamucikisha bamukura aho hantu. Abamarayika b'Imana bari boherejwe kugira ngo bamurinde, kuko igihe cyo gupfa azize ukwizera kwe cyari kitaragera. Uruvunge rw'abatuye uwo mujyi bananiwe kubona uwari wabarakaje, bafashe Gayo na Arisitariko b'Abanyamakedoniya bagendanaga na Pawulo, barabakurubana babajyana mu kibuga cy'ikinamico. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 19, umurongo wa 29. Aho Pawulo yari yihishe ntabwo hari kure, maze mu kanya gato amenya ko abavandimwe be yakundaga bari mu kaga. Yiyibagije uko umutekano we wari umeze, yifuza guhita ajya mu kibuga cy'ikinamico ngo agire icyo abwira bateye umuvurungano, ariko abigishwa baramubuza. Gayo na Aristariko ntabwo ari bo bantu bashakishaga, nta nubwo babagiriye nabi. Nyamara iyo Pawulo yigaragaza imbere yabo bakamuca iryera, byari kubyutsa umujinya wabo ku buryo nta muntu wari gushobora gukiza ubugingo bwe. Pawulo yari akifuza kugaragaza ko ashyigikiye ukuri imbere y'imbaga y'abantu, ariko yaje gucibwa intege n'ubutumwa bw'imbuzi buturutse kuri cya kibuga cy'ikinamico, ndetse na bamwe mu bo mu bategetsi b'inshuti ze bamutumaho bamusaba kudahinguka ku kibuga. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 19, umurongo wa 31. Umuvurungano wari ugikomeje muri icyo kibuga, nuko abo mu iteraniro bamwe basakuza ukwabo, abandi ukwabo, badahuriye ku kintu kimwe, kuko iteraniro ryari rivurunganye, abenshi batari bazi igitumye baterana. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 19, umurongo wa 32. Kuba Pawulo na bamwe mu bagendanaga nawe barakomokaga mu Baheburayo byarakaje Abayahudi, bituma berekana ku mugaragaro ko batamushyigikiye ndetse n'umurimo we. Bihitiyemo umuntu umwe muri bo wo kuvugira icyo kibazo imbere y'abantu. Uwahiswemo kugira ngo avuge ni Alexandre, umwe mu bacuzi b'imiringa uwo Paulo yaje kuvugaho nyuma yaho ko yamugiriye inabi nyinshi. Alexandre yari umugabo wari ufite ubushobozi, maze akoresha imbaraga ze zose kugira ngo yerekeze umujinya w'abantu bose kuri Paulo na bagenzi be. Nyamara abantu babonye ko ari umuyahudi baramwamagana, maze bose basakuriza icyarimwe, bamara nk'amasaha abiri bati Arutemia b'Efeso irakomeye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 34. Amaherezo bananiwe baraceceka habituze ry'akanya gato, maze umunyamabanga w'umujyi acecekesha abantu, kandi kubera umurimo yakoraga bituma bamutega amatwi. Yegereye abantu mu bitekerezo byabo, maze ababwiye ko nta mpamvu y'iyo mivurungano yariho, yavuganye nabo yifashishije ibyo bazi. Aravuga ati, bagabo w'Efeso, ninde utazi yuko umudugudu wa Efeso ari urinda urusengero rw'Imana kazi ikomeye Arutemi n'igishushanyo cyamanutse mu ijuru? Nuko kuko ni nta ubasha guhakana ibyo, mukwiriye guhora, ntimuhutireho kugira icyo mukora mutitonze, kuko muzanye aba bantu batibye ibyo mu rusengero kandi batatutse Imana kazi yacu. Nuko Demetriyo n'abacuzi bari kumwe nawe niba bafite uwo barega, hariho iminsi yagenewe kuburanirwamo kandi n'abacamanza barahari baregane. Ariko rero niba hari ikindi mushaka, kizategekerwa mu rukiko rusanzwe. Erega ubu turi mu kaga ko kurega ubugome, kuko nta mpamvu y'iyi mivurungano ihari twakwireguza. Avuze ibyo asezerera iteraniro. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 35 kugeza kwa 41. Mu magambo ye, Demetriyo yari yavuze ati, uyu mwuga wacu uri mu kaga. Aya magambo ahishura impamvu nyakuri yo kuvurungana kwabaye mu Efeso, ndetse anerekana intandaro yo gutotezwa kwakurikiranye intumwa mu murimo wazo. Demetriyo na bagenzi be b'abacuzi babonye ko ubucuzi bwabo bwo gucura ibishushanyo buri mu kaga bitewe no kwigisha no kwamamaza ubutumwa bwiza. Umutungo abatambyi b'abapagani ndetse n'abanyamyuga binjizaga wari mu kaga, bituma bahagurukira kurwanya Paulo bivuye inyuma. Icyemezo cy'umunyamabanga w'umujyi ndetse n'abandi bari bafite imirimo ikomeye muri uwo mujyi cyari cyagaragaje ko Paulo ari umwere, ko nta kintu yakoze kinyuranyije n'itegeko. Iyi yari indi ntsinzi y'ubukristo butsinda ikinyoma n'ubupfumu. Imana yari yarahagurukije umucamanza ukomeye wo kuburanira intumwa yayo no gucecekesha abantu bigaragambyaga. Umutima wa Paulo wuzuye gushima Imana kuko ubuzima bwe bwarinzwe, kandi ko ubukristo butari bwagayishijwe mu Efeso n'imivurungano. Imidugararo imaze gushira, Paulo atumira abigishwa, arabahugura, abasezeraho, avayo ajya Makedoniya. Byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 1. Mu rugendo rwe yaherekejwe na bene se babiri b'inyangamugayo wo mu Efeso, aribo Tukiko na Tirofimu. Imirimo ya Paulo mu Efeso yari isojwe. Yari yarahakoreye umurimo nta kuruhuka, ahagirira ibigeragezo byinshi n'umubabaro ukomeye. Yari yarigishije abantu mu ruhame no mu ngo, abahugura kandi ababurira n'amarira menshi. Yakomeje kurwanywa n'Abayahudi batigeze bahwema kumutereza rubanda. Mu gihe yari ahanganye n'abamurwanyaga, agakomeza gukora umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza afite umwete udacogora kandi akarinda inyungu z'itorero ryari rikiri rito mu kwizera, ni nako yari afite umutwaro uremereye w'amatorero menshi mu mutima we. Amakuru avuga ubuyobe mu matorero yari yarahanze yamuteraga agahinda kenshi. Yatinyaga ko byazagaragara ko yari kuba yararuhiye ubusa. Igihe yamenyaga inzira yakoreshejwe mu kurwanya umurimo we, yararaga amajoro menshi atagohetse, asenga kandi atekereza. Igihe yabaga abonye uburyo kandi abona ko bikwiye, yandikiraga amatorero akayahana, akayagira inama, akayaburira kandi akayakomeza. Muri izi nzandiko ntabwo Paulo atinda ku bigeragezo yahuye nabyo, nyamara hari aho yagiye avuga ku miruho n'imibabaro yagize ku bwa Kristo. Gukubitwa no gufungwa, imbeho, inzara n'inyota, ingorane yahuye nabyo ari ku butaka no mu nyanja, ari mu mujyi no mu butayu, byose biturutse muri bene wabo mu bapagani ndetse no mu bizera b'icyiyitiriro. Ibi byose yabyihanganiye kubw'ubutumwa bwiza. Yashinjwe ibinyoma, akozwe isoni, asuzugurwa muri byose, yabujijweho amahoro, yaratotejwe, yabujijwe amahwemo impande zose, aba mu kaga buri gihe, agahora atangwa ngo yicwe ku bwa Kristo. Mu murabu udatuza w'abamurwanyaga, mu rusaku rukomeye rw'abanzi be ndetse no mu gutereranwa n'inshuti ze, iyi ntumwa y'intwari yari igiye gucika intege. Nyamara yasubije amaso inyuma areba i Karuvari, maze n'imbaraga nshya akomeza kwamamaza uwabambwe. Yagendaga mu nzira isize amaraso Kristo yari yaranyuzemo mbere. Ntiyigeze areka urugamba kugeza igihe yarambikiye intwaro ze ku birenge by'Umucunguzi.